ไหม
Nishajichora tatu ya maumivu kisa penzi Na kuifuta sioni Pamoja na madhaifu yangu Najuliza kutwa na umbizwa mimi Na esi kukosa nimeumbiwa mimi Furailetwe na nini Au ndo mana wanacha Kisha pato na choki taka wanaingia mitini Ila siamini halewi Maumivu na yupata mimi Kisila nini Anachofanya kisa penzi kunyumiza mimi
Nia mimi
Leo na kesho tasio yangu Sina bahati penzi langu Asha utesa moyo wangu Alithamini chozi langu Hataki kuelewa yeye Kumbana utesa moyo wangu Nina muitaji yeye Airejeshe fraa yangu Hataki kuelewa yeye Ana utesa moyo wangu Nina muitaji yeye
langu limegeuka chungu kwa na
na bado nina imani na wewe
ipo siku nitapendwa na wewe
suliniambia kwamba penzi sio siri na unajua
na wewe
umenifanya hoja kwa wenzio wakujua moyo wangu na utesa nyuma kwenda mbio
ana kila nikikaa kama ninawaza
sikuni wangu wa ubani
kuna moyo ni masa
Kichanja
Wezi toka medurani
Hataki kuelewa yeye Kumbana utesa moyo wangu Nina muitaji yeye Airejeshe fraa yangu Hataki kuelewa